Turn it on.
Hey, yeah, yeah.
I'm feeling it.
Hey, yo, yo.
Beats.
Hey, okay.
Imango.
MK Music Promos. Don't see all.
That's why I'm pangila my silent move nga fuku fuku. I make it greasy bare tirela nga weti luku. Uku nzuru la tavesha. Pima ken kemwe vana vando shinga mwaesho kumbereshia. Next in the glass in the chan. Msirizani mutendere pari bena nkani. Wana vampiti. Pama kasa hayo gandhi fiti. Pempelo kutuni one ni butike ribe benefiti. Niri favorite papa. Sini panga chongo nga nimbula pa malata. Nipai la pona mushanga. Mufletzing, baizing na manzanga. Iwe.
Even I want to win that this is Uber Nisunga.
You tend to hang out, cook on a bunch.
Ever I go on the one and the boutique, I could eat. I said, we are the unfit.
I'm a puna, I can shake. I said, any puna, not the best.
We are the unfit.
Singa pandi ya diu na efe ni muzanga but the plan yake is to steal my baby. Afuna ni zingo cover then afuna efe as the flying but the tattoo ni king's marembe. Wasaba chatekela jealousy na kuli sabende uchatekela. Njeme bazaka kukuliza, bazaka kupuliza. Mtu alinayo full connection but ya nashete safuno kupuliza. Long as tindiwe umanisunga, ziwa nilipena wentango. Umambela pino lyoza nikapezeka block pantumba. No wishing ati nikakote mbawi. Kama puna tiziba pemba, kiriba ziti. Kiri wa ziti penja panzaka wa ziti teka. Pateye tizaka mfeka. Wazaka mbuzile tapa fupi. Baiba wala benze lima eta. Tuma good morning na wayuna. Tuma good afternoon. Unikoma ze tose. Esa kutrusta muntolo kutrusta juju. Muntu simu zako watmo. Anakwa nisa kupatika yezi.
Ibe na wanja winga jisi umanizunga.
Kutende leonga ukukola buwanji.
Ebelo ya kukundi wona nifutika kurira. Asa uyo ni ufit.
Outro tipunda bebange nesamo. Ngasunge nesamo zina yako sipeze kamo. Hila lenox post na wakazola. Hila hila mwifumu boss pa kentola. Kale wangu na milo ya vashi flow. Bolo holo wakakame mane chazi watiko. Chazo na mandaba lemi.
Exclusive from
Kipiti bulongo madume.
Don't see all. Jay Entertainment.